Yeah. Yes. Oh. Woo. One, two. Whoa. Been a dumb, been a dumb, been a dumb. Been a dumb, been a dumb, been a dumb. Been a dumb, been a dumb. Been a dumb, been a dumb. Where, where? Been a dumb. Subira,
Subira, efuta eli. Subira, Subira, efuta eli. Wengi watayona kesho yako. Akili zako, akili zako zako, tumia akili zako, tumia za mwenzio. Kila siku cheki yako wakukatisha hiyo tamaa, wakukatisha hiyo tamaa, usisite wewe, songa 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 kila siku, sio sugope kiumbe chochote. Wewe unajua wewe unafanya nini nini, fanya kila kitu, fanya unachoweza. Au 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 au, usiwasikilize wanadamu, yeah, watakukatisha tamaa. Vuta heli. Ah, subira, subira, yavuta eli. Wewe fanya nachwa mimi. Wewe inabidi fanye chako. Nakiri, akiri, kichwani mwako. Nakiri, akiri, kichwani mwako. Songa, 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 usikate hiyo tamaa. Kila siku unamka hiyo asubuhi, unapiga wewe mswaki, unaenda wewe kuoga. Kila siku unaenda kwenye misho, unapita mishe mingi, unapita kwenye rodi, kwenye rodi, kwenye rodi. Namwomba huyo Mungu afungue hizo njia. Kila siku una haso, una haso. Aso, 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 kila siku, siogope kiumbe chote. Weni jesi, weni jesi, weni jesi, weni jesi. Imani, imani, ndiyo nguzo. Ah, imani, imani, ndiyo nguzo. Imani, imani, ndiyo nguzo. Subira, yavuta eli. Wewe sina itakira. Chaka chaka cha miguu yako. Wewe ni mvita dona zote. Chaka cha chaka cha miguu yako. Imani, ndiyo nguzo. Subira, subira, yavuta heri. Wewe ulikaza kila siku. Majuto, majuto, yataisha.